scissors. Beat.
Rena le mabaka. Batho bana ba re batla. Ba re nyaka. Gore ba re tlisetse mathata. Rena le mabaka. Batho bana ba re batla. Ba re nyaka. Gore ba re tlisetse mathata. 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 Ba re tlisetsa mathata. 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 Ba re tlisetsa mathata. Niggas wanna come into my life now, cause I'm with the sun and I was super stranded. Everybody kept their distance, I'm preaching. Everybody used to undermine me, I'm up now. Even if they come into my life, I'ma act now. No, I give a thoke, khale ba some foki. Batla ka mathata, no dilase, hake shoti. Bana emetse khakala, ke sokola, ke le nosi. Rena le mabaka, batho bana ba re batla. Ba re nyaka. Gore ba re tlisetse mathata. Re na le mabaka. Batho bana ba re batla. Ba re nyaka. Gore ba re tlisetse mathata. 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 Ba re tlisetsa mathata. Mathata. Mathata, ba re tlisetsa mathata.
Ye na le mathata, mathata ka na le mathata. Thata ka tsa sebaka, phela la re loya le re bona re spana. This nigga said he known us, God keep on blessing us. Bonus, seka bonus, I'll forever give you his chorus, seka covers. I won't stop until I cover under $2. No le ga ke khoboga ke rekhora ka phone no le ga ke sokola no one but I'm bona ke tlhabologa don't miss love is business kana le ga ke tlo
rena le mabaka batho bana ba re batla ba re nyaka gore ba re tlisetse mathata rena le mabaka batho bana ba re batla ba re nyaka gore ba re tlisetse mathata. 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 Ba re tlisetsa mathata. 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 Ba re tlisetsa mathata.
Mina le mathata.